ndeko selection abana mayo abengi bonse baka bakeminine pa local government bakeminine mu mawadzi pako batutunge chao cha Zambia bonse mukeminine pa chipani cha UPND ne uranda ne DC cha ready preschool ya tomp kuri ba VP wesu na bana kwena bali lengo kwe bati UPND iye pantanshi kuno Northern Province pantu we bayishira chita indoors ba HH na abantu abengi bali fulire nga mulaye kusha kunu moku ba UPND ring Northern Province to are winner namba pali ino ishita UPND chirangane na chifunguru ke chipesha man pozo po aenda ni shipari UPND pozo po aenda pali UPND so na bae na kwenye ba VP wesu na bae na bae lileta kwa abantu mchilongane chesu cha UPND